Yeah.
Yeah.
Tricky
yeah.
Team.
Tricky Team. Tricky Team. Tricky Team.
Kila kitu mina do, kila kitu una do. God and I come through, God and I come through fast. Kila kitu una do, kila kitu mina do. God and I come through, God and I come through fast.
Kila kitu una do, God and I come through too. Sponsor wangu ni Yesu tu. Sugar daddy, sugar mommy, bure tu. Jesus, mimi na kufil. Love yako inani kill. From today, nime wacha kusin. Shetani zi, God ume win. Nita kuwashe bila kufia. Niku pray strong pale nikichia. Okoka, the end is near. Bila yewe, buruken.
Kila kitu mina do. Kila kitu una do. God and I come through. God and I come through fast. Kila kitu una do. Kila kitu mina do. God and I come through. God and I come through fast.
Amekupa hewa bure tu. Mashida zako na clear zote tu. Kazi amekupa ile power tu. Trust in him atakuinua juu. Jesus died because of you. Ili usamehewe dhambi zote tu. Shut up, you can change, kwani who are you? Say to him, I believe in you. Achana na kiyo, ati make up too. That face itarot kwa mchanga too. Be in the image that God gave you. He is the one who created you.
Kila kitu mina do. Kila kitu una do. God and I come through. God and I come through fast. Kila kitu una do. Kila kitu mina do. God and I come through. God and I come through fast.
Umenilinda the whole week. Ukanipa life for free. Through you gonna be saved this year. Maisha yangu na we na furahia. Oh Lord, I'm down on my knee. Umeni bless my adui wanati. Wanasema niko Illuminati. I think wamevuta bangi. Beggar, have no worry. Pasa baita kwa still must you worry. Only a few water come kusema sorry. But me nda kuweka kwa maombi.
Kila kitu mina do. Kila kitu una do. God and I come through. God and I come through fast. Kila kitu una do. Kila kitu mina do. God and I come through. God and I come through fast.
Kila kitu mina do. Kila kitu una do.
God and I come through. God and I come through fast.
Kila kitu una do.
Kila kitu mina do. God and I come through. God and I come through fast.
No masana. Tricky teen. Hit maker.
Maker.
Ha.